kabamanyi tibuli gwe bayiga bano musango omuntu nga we bamuchawa mbamanyi bamuli na kensonga ne mama nedda abamubalangibwa bwe magi abawulira obubingo funya kalungi munnange bangi omulala aleka wenkota kyokka naalingiriza omunwe nsasira abagolola engoye songa munda balina amavunya balabye n'ensusu ennungi ezibika emyoyo egyaddugala abamala obudde nga bafuma abatabanukula n'abookya ebiseera mu kugeyanga ataliwo mwana wange twayinza kusanyusa buli omu ng'obukyayi bwaliwo kuva dda lwe lulyo mwe twayuka taliwo tiba kutisa mwana wange toyinza kusanyusa buli omu ng'obukyayi bwaliwo kuva dda lwe lulyo mwe twayuka
ebiseera mu kugeyanga ataliwo tebakutiisa mwana wange toyinza kusanyusa buli omu ng'obukyayi bwaliwo kuva dda lwe lulyo mwe twayuka abamala obudde nga bafuma abatabanukula n'abookya ebiseera mu kugeyanga ataliwo tebakutiisa mwana wange toyinza kusanyusa buli omu
www.mp3ugandanmusic.com